Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
I want to use this minute to bring to you the word of God. Yes. Are you ready for the word of God?
Amen.
Thank you. Hallelujah. Hallelujah. I want to bring to you very simple gospel, yet very complicated in its working. Yohana sura ya tatu. Yoke jina yako muulize, how far do you love him? Raha ya pendo uonyeshwe. Mtu akwambia anakupenda kificho kificho, weka mashaka mtumishi. Raha ya mapenzi ni kuonyeshwa. You know, Jesus will never come to do auditing on pastors. Now, you didn't hear what I said. Jesus will never audit men of God. He will give them everything, and then he will want them to, with everything they have, to show how much they love him. You see, sisi kama watumishi wa Mungu, mtego wetu sio amri kumi za Mungu. Mungu alimwambia Petro kwa Yesu Kristo, of course. Yesu Kristo alimwambia Petro jambo moja tu. When Jesus was about to go, akamwambia Petro, baada ya Yesu kumaliza kila kitu, baada ya kufa na kufufuka, and then he was about to leave the earth, akamuliza Petro jambo moja. Do you love me? I have my disciples. Ninao wanafunzi wangu. Ninao wenzako hapa, kina Yohana, kina Yakobo. But you, Peter, I want to ask you, do you love me? I believe lile swali Yesu alimuuliza Peter because Peter alikuwa ametoka from the repentance point of view. Mind you, wakati Yesu anaelekea kusulubiwa, Petro alimkana.
Yes.
Wakati Yesu amekamatwa pale Getsemane na akiwa amepelekwa kwenye baraza la makuhani, wakati watu wanasema huyu naye bila shaka alikuwa pamoja naye, Biblia inasema Petro alimkana. Na Yesu alimwambia before the time. Za Petro alimuonyesha kwamba huwezi kufa na sisi tuko hapa, na yote takayojichanganya tunazo panga mbili hapa, tutamkata sikio. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Of course the man tried. Alijaribu kukata mtu sikio, lakini Yesu akarudisha sikio. Petro alipoona anemtetea mwenyewe, anamsaidia yule aliyemkata sikio, Petro akasema isiwe tabu. Tumwache na mambo yake. Baadaye akaanza, kwa sababu tu ya penzi lake anafuatilia nyuma nyuma, kwamba mwamba ataishia wapi? Kwa sababu mimi nimekata mtu sikio, yeye amerudishia. Unajua ingekuwa amekata sikio hapa sasa, Yesu anaanza, Petro malizia. La pili. Haya, shangaa Yesu amerudisha sikio. You see, huwa kwenye akili yangu kile kitu huwa kinanifanya najiuliza maswali. Askari wa Kirumi hawakushtuka, yani kwamba mwamba amekatwa sikio, alafu jamaa kalichukua sikio kaliokota, alafu kalipachika kalirudisha. Alafu no, Jesus will do a miracle even in the time of stress.
Amen.
Ndio kiaje na kwambia stress yako haimshtui Yesu.
Stress yako.
He will do a miracle even when he know he is about to go to die.
Amen.
The man was waking. This Easter in the name of Jesus.
Yes.
Kuna kitu cha mtu hapa kinatakiwa kurudishwa kwa jina la Yesu.
Amen.
Yesu ni kama anamwambia Peter, sikuja kuondoa masikio ya watu, nimekuja kuyarudisha.
Amen.
Ili wasiosikia wanisikie. Hallelujah.
Amen.
One thing is so true and so fact. Hata wapagani wasioamini habari za Yesu wanajua kwamba Petro aliwahi kukata mtu sikio. lakini hawataki kujua, hawataki kueleza kwamba yule mtu aliyekatwa sikio akubaki vile vile sikio lake lirudishwa.
Yes.
That proves that Jesus works miracles.
Yes.
Sikio laweza kukatwa na kurudishwa. And that was the enemy of Jesus. Oh. That was the guy who came to capture him. Not his son, not his daughter. Yesu anaweza kurudisha sikio lake. Now that's the story for another day. But baada ya kurudisha sikio, Petro anamuona master anaenda, anakamata, anafuata kwa nyuma, anambia huyu bila shaka alikuwa pamoja naye. Take hata anavyotembea. I don't know how Jesus walked. I believe because I am the part of his body. I know Jesus walked like me. Naamini kabisa Yesu alikuwa anatembea kama mimi. Kinuuliza kwa nini, nitakwambia mimi niko ndani yake na yeye ndani yangu. Kwa hiyo ninavyotembea ndivyo naye anavyotembea.
Yes.
Lakini kuna namna Yesu alivyokuwa anatembea, wanasema hivi Petro. Of course na mimi ningekuepo ningeniacha, ungesema hata mimi nilikuwa pamoja naye kwa sababu natembea kama yeye. Hallelujah. Petro akasema, "Wewe mimi simjui mtu huyu." Petro kwa sababu haelewi, yani anaona kama mwa master ananichanganya. Hajafanya muujiza wote mpaka saa hizi. Sikio amerudisha sawa. Taizi lolote hapa la haraka haraka mtu aonyeshwe show. Anaona kimya. Petro akacheki ya kwanza, "Aza mimi simjui." Ya pili, sasa uone mambo yalivyo magumu. Mtu mmoja akasema, wakati Yesu amekufa pale msalabani, mtu mmoja akasema Yusufu Arimathaya alimfuata Herode, akamwambia alimfuata Pilato, akamwambia anaomba mwili wake. Lakini Petro aliulizwa na mtoto mdogo, akaambiwa, "Wewe pia na wewe ulikuwa sasa wewe." Ile tofauti yake, kwa nini Petro alimkana na kwa nini Yusufu Arimathaya alienda mbele, tofauti yake of course naelewa. Biblia inasema Yusufu Arimathaya alikuwa tajiri, alafu Petro kuna namna. Watu wengi wanaomkana Yesu sio matajiri, niamini mimi. Wenye hela zetu yani peupe, sinaona kama hivi yani paraa zetu.
Yes.
Maskini wengi ndio hawezi kumkubali Yesu peupe, kwa sababu gani? Anajiuliza swali. Bosi akinikatalia kazi, ngeokee anakuambia ukishajijua wewe umefanikiwa. Uoni haya kumtaja Yesu peupe. Kwanza nani atakuzuia? Ukiona unamficha ficha Yesu, unajua una uhakika na maisha yako kwamba watu wakikusikia watakutenga, watu wakikusikia watakunyima hiki. Lakini ukiona unajua kabisa hakuna wa kunifanya chochote, hakuna wa kuninyima chochote, na Yesu ni Bwana.
Yes.
I can tell anybody that Jesus is the Lord and Savior of my life.
Yes.
Oh yeah! I can tell anybody. Anybody that Jesus is the Lord of my life. Jana alikuja wa hindi fulani hapa akauliza, "Are you creating a certain dance floor? What is the concept?" We told them Jesus is going to be preached here. Just like that. Yani Jesus the Lord of my life and you can't do me nothing. You understand what I'm saying? When you know that you know Jesus is true. Mazingira ya kufanya uogope kumsema. Hallelujah.
Amen.
Baada ya Petro kusema hamjui, mazingira yamemfanya aseme simjui. Yesu akafa. Petro guilty na mtesa. And then this man one day he said, "Jesus, forgive me." He repented when Jesus came back to life. Kwa wale ambao wanafahamu, waliokuwa wa kwanza kwenda kuchungulia kaburi la Yesu siku ya tatu walikuwa ni wamama, tena wenyewe hawakwenda kuangalia kama amefufuka. Walienda kwa sababu walienda kumpaka mafuta, so they were not also sure kama atafufuka. And then waliporudi, mtu wa kwanza kumwambia walimwambia Petro. Do you know what happened? Petro aliposikia, of course mlioangalia mkanda wa Yesu mnaelewa. Hallelujah. Mbio za yule baba alinyanyua nguo yake namna hiyo. Bwana asiye sana. Alikimbia Petro. You see, you might think Peter was running just to see the man, but the man was running so that he can have his private time with the master. Wamalizane kabla hawajaenda kwa wanafunzi wengine. You understand what I'm saying? Umojua ile unamuona mtu anakuja afu unajua mzee huyu nilimkosea. Unatamani ukae naye kwa pembeni peke yenu wawili kabla mjenda katikati ya watu wengi. Kwa sababu inawezekana Tomaso aliona wakati Petro anakaa na Yohana aliona, inawezekana watu walikuwa wanamzodoa wenzake anambia ulimkana Yesu, tunakujua ulimkana. Yohana peke yake ndo alibaki pale msalabani, wewe ulimkana. Kwa alikuwa wa kwanza kufika kaburini ili angalau apate chance ya kumalizana naye. Kumbe Yesu anauangalia ule moyo all the time. Now this time Jesus, he is not doing anything. Yesu baada ya kufuka anamwangalia Petro anamwambia, "Do you love me?" That's the only question anamuuliza. Do you love me? Do you know what Jesus will demand from you? A lot of pastors tunaweza kukuwekea list. Haya ndio mambo Yesu anayotaka kuyaona kwenye maisha yako. But when Jesus came back to life, Yesu alipofufuka, alipomface Peter, mtu aliyemkana, ambaye angeweza kumwambia mwanangu wewe Petro ni snitch. Umenikana mimi mbele ya Wayahudi wewe. The man is facing mtu aliyemsaliti, mtu aliyemkana.
Yes.
Alafu anamuuliza swali moja tu. Hakuanza kumwambia hivi, unafikiri sikukuona ulivyosema? No. Ngeukia jirani yako mwambie Yesu ana kijiba kama wewe. Ndio maana wewe sio Yesu. Na ninashukuru Mungu kwamba wewe sio Yesu, ungeninyanyasa. Ngeukia jirani yako mwambie mimi namshukuru Mungu kwa kuwa wewe sio Yesu. Mimi nashukuru Mungu kwa kuwa wanadamu wengi hapa sio Yesu. Kuna watu wasingekuruhusu hata uje kwenye ibada ya siku ya leo.
Yes.
Wangekuzuilia pale getini. Hallelujah.
Amen.
Bwana asifiwe.
Amen.
The Bible says the only question Yesu anamuuliza Petro, "Je, unanipenda?" He never ask him, "Wewe utaweza kweli usinisaliti tena wewe?" Do you love me? Maana yake nini? Upendo wetu kwa Yesu. Upendo wetu kwa Yesu. Upendo wetu kwake. Unaweza kubeba kila challenge tunayokutana nayo ndani ya wokovu. Yaani inaweza kumeza every challenge we think we'd have.
Yes.
He's asking him only one question. Do you love me more than these people? Na wewe unajua upendo uvumilia. Upendo hauhesabu mabaya. Now my question, Peter, do you love me? Mimi najua kwenye maisha yako wewe, mgeukie jirani yako mwambie hapa Petro saizi ni wewe. Umemkana Yesu mara nyingi ulipokuwa hauna hela. Ukafanya yako ukamkana Yesu. Ulipokuwa hauna hiki na hiki ukafanya yako ukamkana Yesu. Au tuseme yote. Mtu wa Mungu tuangaliane usoni tuseme yote. Kila mtu kuna mahali aliwahi kumkana. Lakini swali analouliza ni hili tu moja kwa kila mmoja wetu. Do you love me? He never demand a lot of things. He want love. Anauliza tu unanipenda. Kwa sababu upendo una responsibility. You will show me. Upendo una responsibility. And even Jesus himself said, amri nyingine zote achaneni nazo. Zimebakia amri mbili tu. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Halafu anasema hivi, mpende jirani yako kama unavyojipenda wewe. Vingine vyote tupa kule.
Yes.
But the love for him. Do you love him? That's the question he's asking us, even us tonight. Anamwambia Petro, unanipenda? Sasa nikawaambia hapo mwanzoni, hakuna katikati yetu kwa baraka ambazo Mungu ametupa atakuja kutufanyia auditing. He will never do that. Ataturuhusu tupate kazi, hata kuja kutuuliza hela yako umetumiaje. God will never come down to ask you. Atakupa biashara na faida zake. He will never ask you. Atakupa akili nyingi za darasani. He will never ask you. Atakupa connections za kila namna. He will never ask you. The only question he will ask you, katikati ya hiyo biashara yako, do you love me?
Yes.
Katikati ya hiyo mshahara unayoipata, do you love me? Katikati ya hao marafiki ulionao, how do you love me? Katikati ya hii kazi unayoifanya, how do you love me? Because this question is going back to us tonight. Jesus will never do auditing. Kwangu mimi piti, anakuambia, son, I have blessed you with everything. I have given you all the thing that you want as a man of God, but as a father, as a businessman, nimekupa kila unachokitaji. You have every single money that you want for now. Everything that you want, I've given you. Now, katika yote niliyokupa, do you love me? And you know what my response was? Are you looking at it?
Yes.
Because when others do such a thing, watakuwekea kiingilio pale, utoe hela ili warudishe fedha yao. But to me, I'm just saying, I'm doing this and the rest is yours.
Yes.
I want people to know when they pass there, wakisikia nini kinaendelea, waseme Yesu anahubiriwa pale. Kuna mtu kampenda Yesu to that extent. Kuna Yesu, mtu kampenda Yesu to that extent. Please, yes. Tonight, I want to ask you, to what extent do you love him? If there is message this Easter, in the first day of our Easter conference, wala sitaki kuingia kwenye mafunuo magumu mazito mazito ambayo nitaanza nayo kesho, mtumishi wa Bwana. But this first day, very simple message I'm asking you. Do you love him? And if you love him, to what extent do you love God? Katikati Mungu anaweza kama amekupa ushawishi. Katikati ya wanawake wenzio, katikati ya wanaume wenzio, Mungu amekupa ushawishi, amekupa sauti. Labda wewe ni kiongozi wa nchi, Mungu amekupa sauti. Labda wewe ni mfanyabiashara mkubwa, Mungu amekupa nafasi. The question is asking you, do you love me? Kwenye hicho kiti chako cha ubunge, do you love me? Kwenye hiyo biashara yako, do you love me? Kwenye hiyo nafasi ulionayo, do you love me? Katikati ya marafiki ulionayo, do you love me? Mind you, he never told Peter, ulimepona udhaifu wako, uoga woga wako akunikanakana ovyo umepona. No, Jesus is not asking you, umepona udhaifu wako. Jesus is not asking you, pombe umeshaacha. No, he is asking you, do you love me? Yeah, because love will give me chance to do what I can do. Yes. Love will give me chance to operate in your life. When I know you love me, I know what extent I can go with you.
Amen.
Oh, Jesus is okay, can see hearts of men, but only one thing Jesus would ask. Kitu pekee ambacho Yesu angeuliza kwa wanadamu, sio kitu kingine, angeulizia upendo wao kwao. Is it there? Upendo wangu, upendo wenu kwangu uko hapo? Na kama upo, to what extent? To what extent? To what extent? Kusabaza mtu akinipenda atayashika maneno yangu. Sometimes kuyashika maneno yake kuna gharama. Unapita kwenye kipindi, labda wewe ni mama umeolewa au baba umeoa, unapita kwenye kipindi kigumu cha ndoa na mume wako, na unayasikia maneno yake anasema yeye anachukia kuachana. Maneno yake anasema yeye hapendi kuachana. Maneno yake anakuambia kitu hapo. Halafu unasikia, do you love me in this? Katikati ya hiyo chaos, do you love? Because you might think, when he said, do you love me? He was just thinking about love, ya malavidavi. No, he went far. He's asking, do you love me? Na hili asitu dai ambacho tujawahi kukiona. Mungu anasemaga hivi. Unalotaka kufanyiwa wewe, wafanyie wengine kwanza. Nauliza haleluya.
Amen.
Ungapi na leo anachokifundisha siku ya leo? Si, katikati robo tatu yetu tulioko hapa, wengi ni vijana, labda na wamama na wababa, watu wazima wachache. Lakini nikwambie, katikati ya mambo yote tunayopita kwenye maisha yetu, what God is asking, what God requires of us, open. Amesema kwenye neno lake, anauliza, unanipenda? Unanipenda? Nani asikudanganye mtu, mwambie jina lako upendo. Basi, nitaani fundishe hesabu, lakini ni naona watu mlikwazika. Love is relative. It is subject by number. It is quantitative. Amen. To what extent do you love him? How much do you love him? Na aliuliza akasema hivi, je, unanipenda kuliko hawa? Ukishaweka kuliko, maana yake greater than or smaller than. It's number. Ni hesabu tayari hiyo.
Yes.
Love is not generic. Uwezi kusema hivi, mimi nakupenda jumla jumla. No, to what extent? Oh, some of the people love you to the extent they buy you a car. Some of the people, they love you to the extent... Nilijua utasema amina. ndio maana wakwako wanakuacha uendelee kukaa kwenye bajaji. Some of the people, they will love you to the extent na kujengea nyumba. Some of the people, they will love you to the extent they give you a mansion. Some of the people, they love you to the extent they open you business. Some of the people, they love you, they take you to school. That's how much they love you. Hata kama tunawapenda watoto wa majirani kiasi gani, the love we have for our children will never be the same. Will never be the same. Hata kama unajifanya mimi napendaga sana watoto wote, hata Yesu alisema wacheni waje kwangu, mimi nina huruma sana na watoto. Hallelujah. The way you love your children is not the same you love your neighbor's children. That tells you love varies. Inakuonyesha kwamba upendo unapishana. Upendo unahesabu. It varies. Please read there, church. Yes, anamuuliza Petro, do you love me more than this?
Yes. Yohana sura 21 kuanzia mstari wa 15.
Yes, sir.
Basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa? Akamwambia,
je, Simoni wa Yohana,
yes,
wewe wanipenda kuliko hawa?
Yes.
Manake hawa nao wananipenda. But I want to be sure. If your love, oh my God, ngoja nikufungue akili leo hii.
Amen.
Sisi wote tunajua, wanafunzi wote baada ya Yesu kupaa waliachwa mkononi mwa Yesu. Then you should know, Jesus will add responsibility to a person not because a person is fasting so much, not because a person is praying so much. Jesus adds responsibility, anakuongezea majukumu na anakuongezea nafasi au anakuongezea upako au anakuongezea nguvu, not because you are prayerful. No, anachotafuta how much, because you know you wouldn't leave your treasure to the person that you don't trust, and you do not trust the person who is, you are not sure if he loves you so much. Kwa kama nitaiacha nguvu yangu hapa duniani to the extent aweko mwanadamu ambaye akitembea kivuli chake kiponye wagonjwa, mtaji wa Petro haukuwa chochote, haukuwa mifungo, haukuwa maombi. Mtaji wa Petro aliulizwa swali moja tu, je, wanipenda? Kuna mtu ana struggle kwenye biashara yake na anadhania kwamba ni maombi na lundo la maombi ndio litakalobadilisha. No, Jesus is asking,
yes,
do you love me? Because if you love me, I will show you things that others have never seen. Oh yeah. You should know. You should know. Pamoja na kwamba unawapenda watu wote, sio kila mtu ameingia chumbani kwako. You should know. Pamoja na kwamba unawapenda watu wote, hujaonyesha watu wote kila kitu. Unanielewa ninachokisema, mtu mzima?
Yes.
There are things you show people that you are sure this man loves me. This woman loves me. Am I talking to somebody here?
Amen.
Maana yake nini? Kuna kona za biashara Yesu atamuonyesha tu mtu ambaye ana uhakika huyu ananipenda.
Amen.
Kuna kona za maisha Yesu atamuonyesha tu mtu. There are things. It's not about how much we can pray. It's not about how too holy we can live, though we have to live holy. It's not about how too much we can work, though we are supposed to work. It is about how much we love him. Unajitwisha mizigo mizito ya kujilaumu na kujihukumu, kumbe anachokitafuta ni uhakika tu kama unampenda.
Yes.
Kwa sababu kama unampenda, he has his standards. Kama unampenda, he has his standards. Ndio maana anasema hivi, yeye anayenipenda atazishika amri zangu. Na anasema amri zangu mimi wala sio ngumu. Ni nyepesi. Juzi nikukwambia anasema hivi, nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Do you love me? Sometimes you do not have even to ask God, Baba nakuomba unisaidie mimi matatizo yaniishe. Oh yes, we nakufa Baba nisame. Sometimes we just have to say, Lord, I love you. I'm ready to do anything. Just help me and let me show you how. me and let me show you how much I love you. Praise the Lord.
Hallelujah.
Anamuulizaje mtumishi wa Mungu.
Mstari wa 15.
Yes sir.
Basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, Je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa? Akamwambia, Naam. Bwana wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, Lisha wanakondoo wangu. Akamwambia tena mara ya pili, Simoni wa Yohana, wanipenda? Akamwambia, Ndio. Bwana wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, Chunga kondoo zangu.
You see? Responsibility. Responsibility Petro aliyopewa hakupewa kwa sababu alikuwa na upako.
Yes.
Kwamba Yesu amemuona ni mwana maombi mzuri sana. Sasa akasema hapa nahitaji tu kichwa kimoja kinachojua kufunga 3 kavu, 88 kavu. Angalia Yesu alilouliza, swali alilouliza ili amwachie jamaa kundi. Kundi linaachiwa sio kwa mtu aliyeomba. Kundi linaachiwa kwa mtu anayempenda.
Yes.
Anasema Petro, unanipenda kuliko hawa? Ya kwanza akajibuje?
Akamwambia naam, Bwana wewe wajua kuwa nakupenda.
Si anamwambia Bwana wewe wajua kuwa nakupenda. Maana yake nini? You have checked my heart. Wewe wajua kuwa nakupenda. Yes. Yesu umuone Yesu akasema hivi, wewe Petro nakujua ndio. Unanipenda kutokea wapi? Na jinsi umenisaliti tu. No. Kumbe hata katikati ya kile kitu alichokifanya Petro ambacho kinaonekana ni kosa kwa watu wengine.
Yes.
Kungekuwa na wachungaji na wainjilisi wa miaka ile, wangesema Petro hatufai sisi. Amemkana Yesu hadharani. Lakini kumbe Petro anamwambia Yesu, Bwana wewe wajua. Hata niliposema hivi na kukana, wewe unaujua moyo wangu how much I love you.
Yes.
Hata nilipozingua jana na juzi, you know how much I love you.
Amen.
Shout Jesus I love you and you know.
Jesus I love you and you know.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hata katikati ya lile kosa alilofanya, humuoni Petro akianza kujitetea, za Bwana unisaidie kwanza nishinde roho ya woga na niachane na mambo ya kukata tamaa. Bwana Yesu. Anaambia Bwana wewe wajua. Wewe wajua nakupenda. Alafu msikize Yesu anavyojibu. Anamwambiaje?
Akamwambia lisha wana kondoo wangu.
Lisha wana kondoo wangu.
Yes.
The next thing.
Akamwambia tena mara ya pili, Simoni wa Yohana wanipenda?
Simoni wa Yohana wanipenda?
Akamwambia, ndio, Bwana wewe wajua kuwa nakupenda.
Anarudia tena, Bwana wewe wajua kuwa nakupenda.
Yes. Akamwambia chunga kondoo zangu.
Chunga kondoo zangu. Ya kwanza lisha, yes. Ya pili chunga, ya tatu
akamwambia mara ya tatu, Simoni wa Yohana wanipenda? Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu.
Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia, kwa sababu anaona, ah, master, ina maana unani doubt au nini sasa? Master, hii ni nini mtumishi? And then what did Jesus say?
Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu anipenda.
Mm-hmm.
Akamwambia, Bwana wewe wajua yote. Wewe umetambua ya kuwa nakupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo zangu.
Humuoni Petro akiambiwa na Yesu? Yesu akimwambia, Petro, nisikilize. Usije ukajifanya unaniambia unanipenda hapa mbele za watu wakati mambo yako nayajua Petro. Ukweli unaujua Petro. Ulinikana. Tell your neighbor, Jesus will never remind you a mistake.
Jesus will never remind you a mistake.
Mwambie tena jirani yako, Yesu hawezi kukumbusha makosa yako.
Yesu hawezi kukukumbusha makosa yako.
Muulize jirani yako, kwa nini?
Kwa nini?
Mwambie tumsikilize pitii kidogo.
Msikilize pitii.
Ladies and gentlemen, ninayo habari njema kwako jioni hii ya leo.
Amen.
Yesu hawezi kukumbusha makosa yako kwa sababu moja tu.
Yes.
Yeye ndio pekee mwenye uwezo wa kuyaondoa.
Amen.
Watu wengi wanaotukumbusha makosa tuliyoyafanya ni kwa sababu hawajaweza kutubadilisha.
Yes.
Na wanajiona ndani yao hawana capacity ya kutubadilisha. Na wanajiona kabisa tunakokwenda hawawezi kutusaidia.
Yes.
Lakini Yesu, moja ya sababu kwa nini hayakumbushi makosa ya mwanadamu, haikumbushi dhambi yake, ni kwa sababu ndani yake anajua ana uwezo wa kuyabadilisha maisha ya mwanadamu. Watu wa Mungu, Yesu Kristo hakuja kufa msalabani ili tupate ishara ya msalaba. Yesu akuja kufa msalabani ili makanisani kwetu tuweke misalaba juu ya kanisa. Yesu akuja kufa msalabani ili maishani mwetu tuseme sisi ni Wakristo. Yesu alikuja kufa msalabani, Biblia inasema aliichukua dhambi yetu. Ni yeye pekee ana uwezo wa kuyachukua makosa yetu. Kama akipewa nafasi ya kuaminiwa na kupendwa, anaweza kuishi na wewe na akakusaidia. Kadri mnavyoishi maisha yenu, anaweza kuyaondoa makosa yako na madhaifu yako na guilt zako na udhaifu wako. All he wants is your heart.
Yes.
Let me give you a secret today. It is too hard to believe the man that you don't love. Oh, brothers and sisters, it is too hard to believe the woman that you don't love. Ni ngumu sana kumwamini usiyempenda. Mtu hata kama unajua hana shida, ila kama moyoni mwako umpendi, utamwambia tu mimi sikuelewi. Anakuambia mimi nitakusaidia nyumba yenu pale nyumbani, nitaweka na nitapaka rangi nyeupe. Lakini kuna mwingine ambaye umempenda na hana uwezo, hana kitu cha kufanya nyumbani kwenu. Na inawezekana kabisa niliongo kama na kwako. Niliongo. Lakini moyo wako kwa kuwa umempenda, kila akikwambia kitu unaamini tu. Anakwambia mimi nakaa Ulaya, baba yangu ana magari 38. Unasema ndio, ni moja nitakula kwetu. Watu wa Mungu, mnasikia ninachokisema?
Yes.
Kwa nini nimeanza na neno upendo? Imani haifanyi kazi kama hakuna upendo. Biblia inasema faith that works in love. Imani ifanyayo kazi kwa upendo. Imani ifanyayo kazi kwa upendo. It is too hard today to believe Jesus because many don't love him. Na inawezekana wewe unafikiri unampenda. No. Angalia vigezo vya upendo. Angalia tafsiri yake ya upendo. Mtu mmoja aliniambia hivi, tafsiri ya upendo haiko kwa yeye anayeutoa. Tafsiri ya upendo iko kwa yeye anayeupokea. Kwa sababu kwako unaweza kufikiri umempenda mtu, ukamnunulia viatu vya kampuni ya Zara. Kumbe yeye moyoni mwake hahitaji viatu, anahitaji weaving mpya. Viatu atavipokea kwa sababu vimacho vyake vinapenda vitu vingi. Akishapokea viatu anasema, lakini mimi nilikuwa nataka nywele. Anasema, yani wewe unalizika kabisa, ulizika kabisa. No. Mimi ndo na define upendo. Yani nikitaka kujua unanipenda, mimi ndo najua unanipenda kwa namna gani. Sio wewe unayenipa upendo, mimi ninayeupokea ndio na utafsiri.
Yes.
Nasikia unachokisema.
Amen.
Kwa hiyo Mungu tunapomwambia kwamba baba tunakupenda. Oh, baba nakupenda. Baba nakupenda. Baba nakupenda. Ni sawa sawa na wewe umwambie mkeo au mumeo au uambie watoto wako unahitaji ada ya shule. Unawaambia wanangu nawapenda. Wanangu nawapenda. Nyinyi mnajua nawapenda. Tizama nimewazaa. Tizama hivi ambavyo nawaambia saa hii. Hata kazini sijaenda. Nawapenda. Definition yao ya upendo, ada ilipwe.
Yes.
Kwa hiyo upendo sio kwa anayepokea, amini anayetoa. Upendo huko kwa anaye pokea. So anaposema hivi, je, wanipenda? Au anaposema hivi, nipende? Let us investigate what does Jesus want. Kwani Yesu anataka nini ili tumuonyeshe kwamba anatupenda? God is showing us. Mungu anatuonyesha. Yeye aliyesema kwamba mtu yoyote akitaka kufanywa kitu na watu awe yeye wa kwanza kufanya. Biblia inasema hivi, si nyinyi mlienipenda kwanza, bali mimi niliwapenda kwanza. Now let's go back to his demonstration of love. John 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. That is demonstration of love.
Yes.
Siku hii ya kwanza tunayoanza kongamano letu.
Amen.
Na kesho Mungu atakavyotusaidia kuendelea. Na Ijumaa usiku kwenye mkesha, ambao pia Mungu atatupatia baraka ya uponyaji usio wa kawaida hapa.
Yes.
Na Jumamosi tunapoendelea, tukiwa tunaelekea pia kwenye Pasaka yetu Jumapili. I want you my brothers and sisters to hear me. Yes. Anachotafuta kwetu ni upendo. Kwa sababu ni rahisi kumwamini kama utampenda.
Yes.
Ni rahisi kumwamini kama utampenda. Ni rahisi kumwamini kama utampenda. Ni rahisi sana kufanya cha kwake anachokitaka kama utampenda. Watu wengi obedience kwa Mungu imekuwa ngumu kwa sababu tunasema hivi, Mungu anataka mambo yake makubwa magumu sana. Obedience kwa Mungu, kutii anachokisema imekuwa ngumu kwa sababu sio kila wakati kitaleta sense. Not every time when God is asking you things it will bring you sense. Sio kila wakati Mungu akileta jambo lake, akileta maelekezo yake yataleta maana. Not every time maelekezo ya Mungu yanaleta maana. Not every time maelekezo ya Mungu yanafurahisha. Not every time maelekezo ya Mungu yanaleta amani. Not every time maelekezo ya Mungu ndicho tunachokitaka. No. Sometimes maelekezo yake ni magumu. Sometimes maelekezo yake hayaleti sense, but it is easy to do
when you love.
It is easy to do when you love. Check your heart. Check your heart usiku wa leo. Jiulize kama unampenda. Na kama unampenda to what extent? Yeye ambaye anasema hivi, si mimi, si ninyi mlionipenda mimi, bali mimi niliwapenda nyinyi kwanza. Hamkunipenda mimi, mimi ndo niliwapenda kwanza. And then sisi tunachokifanya ni reciprocate the love. Tunaurudisha upendo wake. Tunampa mavuno ya upendo wake. We pay him back what he has stored in us. We love him back after he loved us. Now tonight.
Yes.
This is what he's saying. Yeye kwa kuwa anasema ametupenda, nikawaambia hivi, tuangalie alitupendaje. Anasema hivi, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila muaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. In other words, pia anatuambia hivi, hata kama unapenda kiasi gani, kama hakuna recipient wa upendo, upendo hauna maana.
Yes.
Anasema ili kila muaminie asipotee. Pamoja na kwamba nawapenda, it will take you to believe. It will take you to believe to receive.
Yes.
Naomba niwaambie watu wa Mungu, Mungu alimtoa. Nilisema juzi wakati nafundisha kwenye kongamano la maombi, nikasema alitoa ili sisi tustoe. Nisikilize mtu wa Mungu. Mungu alitoa mwana wake wa pekee ili sisi tustoe. Do you know? Ninafahamu watumishi wa Mungu wengi. Hata mimi nimewahi kufundisha. Lakini tafsiri ya watu wengi wanafikiri tunabarikiwa kwa sababu tunatoa. Sikiliza leo nikufundishe. Anasema kwa maana jinsi Mungu alimtoa, aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila muaminie asipotee. Mimi nakwambia alitoa ili sisi tusitoe.
Yes.
I want to tell you that. Kwa sababu hata kubarikiwa kwenyewe, hata kuwa tajiri hakutokani na sisi kutoa. The Bible says kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 8, anasema alikuwa maskini Yesu Kristo. Hasa nanyi mnaijua neema ya Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini. 8:9.
Yes.
Jinsi alivyokuwa maskini. Yes, let's read.
Maana mmejua neema ya Bwana wetu
Yesu Kristo. Maana mnaijua neema ya Bwana wetu nani?
Yesu Kristo. Jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu.
Oh God. Please media team, acha msifanye mnachokifanya. Tuache, tulete tu sisi. Matuchanganya.
Yes. Jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu.
Maana mnaijua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Anasema jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu. Now, haianzii hapo kwenye neema. Inaanzia kwenye kwa maana jinsi hii.
Yes.
Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila muaminie asipotee. Huyo aliyemtoa amekuja na neema. Na hiyo neema inasema hivi, kwa maana mmeijua neema ya Yesu Kristo.
Yes.
Ambaye Mungu alimtoa kwa sababu anatupenda.
Yes.
Anasema alimtoa kwa sababu anafanya nini?
Anatupenda.
Hello. Alimtoa kwa sababu anafanya nini?
Anatupenda.
Anatupenda, anasema hivi, kwa maana Mungu alimtoa mwana wake wa pekee ili kila muaminiye asipotee, bali awe na uzima wa nini? Wa milele. Huyo aliyetolewa amekuja na neema. Yes. Na neema yake inasema hivi, kwa maana mmeijua neema
ya
Bwana wetu Yesu Kristo ambaye Mungu alimtoa.
Yes.
Mhm.
Jinsi
alivyokuwa maskini kwa ajili yenu. Kwa Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa maskini, sio kwa sababu alikuwa maskini. Okay. Mtu akwambia hivi, nimekuwa hivi kwa ajili yako, maana yake sikuwa hivi, ila wewe ndio umenifanya niwe hivi.
Yes.
Hello?
Yes.
Hello?
Amen.
Usipoelewa hapa huji kushika hela. Utaendelea na maombi na hela huji kuishika, na kuambia mimi. After understanding this, then you will know money is easy.
Yes.
Kwa maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu. So he was not poor per se, lakini kwa ajili ya watu alikuwa maskini.
Yes.
Sasa kama kuna mtu amefilisika kwa ajili yako, lazima tuulize mali yake imeenda wapi.
Yes.
Hesabu ya kawaida tu. If he was rich and he chose to become poor, where is his money? Now, ukiishikilia hiyo hapo hapo, hiyo kuishikilia hiyo kabla hujamaliza mstari. Hiyo kipande ya kwamba alikuwa maskini kwa ajili yenu, alafu anaendelea kwenye baada ya koma, anasema ingawa, malizia hapo mtumishi.
Ingawa alikuwa tajiri.
Ingawa alikuwa tajiri. The man was rich.
Yes.
Ingawa alikuwa tajiri, afanya hivi akawa maskini. Tujiulize swali, utajiri wake nani aliuchukua? Alikuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba mpate kuwa matajiri. Naomba nikwambie hivi, utajiri sio kile unachokifanya dukani. Utajiri ni kuwa, ni kitu unafanywa.
Yes.
Unatengenezwa kuwa.
Amen.
Nisikize mtu wa Mungu, kura hazipiki kwenye boxi. Watu wanaenda kwa waganga wao, wanafanywa kuwa. Ah, nimewaacha. Mbunge achaguliwi ndani ya boxi. Ndio maana mara nyingi mlio mchagua sio yeye aliyetokea. Hujaelewa paka saa hizi? Amka. Tajiri si anayefanya kazi Kariakoo. Si anayefanya biashara Sinza. Ndio maana pamoja na kwamba watu wanaenda Kariakoo kuuza na kununua, bado wanasafiri kwenda Sumbawanga. Kwa sababu issue hii si swala la nani yuko dukani.
Yes.
Issue ni swala la kuwa unafanywa kuwa.
Amen.
You become before you went to, you are going to the shop. Kwa ukienda dukani kwako, unaenda kuki manifest kile ambacho umeshafanywa kuwa.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Ndio maana swala la kuwa halitokani na unachokifanya. Swala la kuwa haitokani na unachokiuza. Unaweza ukawa tayari umeshafanywa kuwa tajiri. Ukauza ubuyu tu mwanangu, ubuyu tu. Ukauza viatu tu.
Yes.
Ndio maana nimshangaa mtu mmoja anasema, "Ah, wachungaji ni matajiri." Kwa sababu ya sadaka, nikamwambia mchungaji wako wewe ni tajiri. Kama wachungaji wote ni matajiri kwa sababu ya sadaka, mchungaji wako wewe. Sina nyinyi mnampa sadaka sana. Unafanywa kuwa. Unafanywa kuwa.
Amen.
Mungu anamfanya mtu kuwa kitu. Orabala kashoga baradi ya satani.
Yes.
Anawafanya watu kuwa. Daudi akuwa mfalme kwa sababu alipambana kuwa mfalme. Alifanywa kuwa. Alipatikana nabii akampaka mafuta, akamwambia Mungu amekufanya kuwa mfalme. Na si kwamba alienda ikulu siku ile ile. No, the man started to grow into the position. To
yes.
Grow into the position. As I'm talking to you now.
Amen.
Kuna watu leo hii wameelewa hiyo neema.
Yes.
Hiyo neema inaanza kuwatengeneza.
Amen.
Kama ambavyo Daudi hakuwa tu siku ile ile akawa mfalme.
Yes.
Alikuwa kuelekea kwenye ufalme wake.
Amen.
Hata kama itakuchukua miaka mitatu kutokea sasa.
Yes.
Umaskini utakaa kwenye maisha yako.
Amen.
Umaskini utakuwa na sehemu yako.
Amen.
Umaskini utakuwa sehemu yako.
Amen.
Kwa kuwa amekufanya kuwa
tajiri.
When I understood this, I knew I cannot be poor. It is impossible to be poor. Mungu hawezi kufanya wewe kenge ukawa panya. hawezi. Alichokuita ndicho anachokuwa. Kila mnyama alivyomuita ndivyo alivyokuwa. Sisi ametuita matajiri ndivyo tutakavyokuwa. Alimuita Eva mwanamke ndivyo alivyokuwa.
Yes.
Alimuita Adam, Adam ndivyo alivyokuwa.
Yes.
Ikiwa Adam kila mnyama alivyomuita ndivyo alivyokuwa, Mungu leo hii ametuita sisi matajiri ndivyo tutakavyokuwa. Watake wasitake ndivyo tutakavyokuwa.
Yes.
Wapige kelele we wanyamaze ndivyo tutakavyokuwa. Wakatae wasikubali ndivyo utakavyokuwa. Piga kelele sema mimi ni tajiri.
Mimi ni tajiri.
Because of the lack of understanding of the scripture, watumishi wa Mungu wengine baadhi wanaona ni ujinga makanisani. Watumishi wa Mungu wengine wanavyosema hivi, sema mimi ni hiki au utakuwa hiki. Wanafikiri kwamba tunafanya illusions. It's not illusions. Angalia huo mchakato hapo. Neema ndio imetufanya. Paulo la bila rofekse legida on vere shoza diga.
Yes.
Aronde le bahastoria. Paulo anasemaje? Niko hivi nilivyo kwa sababu ya neema. Oh, this man was a killer. This man was never born a preacher. This man was something else. But when Jesus came to him, alipompaka mafuta, Yesu akamwambia hivi, nimekuweka kuwa mtume kwa mataifa. Paulo anakuja baada ya miaka michache baadaye, anasema niko hivi nilivyo kwa sababu ya neema.
Yes.
Nilikuwa mfarisayo, lakini sasa mimi nahubiri injili, ni mtume kwa sababu ya neema. Kama neema inaweza kumfanya muuaji kuwa mhubiri, iko neema inamfanya maskini kuwa tajiri leo.
Neema.
Iko neema inamfanya mwenye dhambi kuwa mtakatifu leo.
Neema.
Iko neema inawabadilisha watu jioni hii ya leo.
Neema.
Shout hallelujah!
Hallelujah!
Weka hallelujah kubwa mashetani au maskini asikie. Say I refuse to be poor.
I refuse to be poor.
Say it aloud, I refuse to be poor.
I refuse to
I
be poor.
I can't be poor.
I can't be poor.
I am not poor.
I am not poor.
Somebody paid the price. Kuna mtu amelipa gharama.
Kuna mtu amelipa gharama.
Kuna mtu amelipa gharama.
Kuna mtu amelipa gharama.
Let's say mtu wa Mungu. Hii ndio sababu kwa nini watu wa Mungu nawaambia hapa, nawaambia hapa. Tena ngoja nikae hapa juu. Nawaambia hapa ulimwengu ukiwa unasikia, hapa tuko uwanjani nje. Kabisa watu wanasikia. Jamani, I will never go down. I have known the secret.
Yes.
Imagine, kama watu wako hivyo walivyo kwa sababu ya neema. Sio kwamba wamejifanyicha. Ni neema imewafanya kuwa mtumishi wa Mungu. Hata nikiamua kuvaa tu jeans, I am a rich man. Hata
yes.
Nikiamua kuvaa kapensi, I'm a rich man.
Yes.
Oh my God, hallelujah.
Amen.
Chana na kitu inaitwa neema. Achana na kitu inaitwa neema. Mtu mmoja akaimba achana cheza na mtu ako na neema. Mtu aliye na neema inamsemea asipostahili kusema. Anasema alikuwa maskini. Alikuwa maskini ingawa alikuwa tajiri. Ili kwamba kwa umaskini wake.
Yes.
Sisi tuwe, sio tufanye, sio tutafute.
Yes.
Kiukini nako mimi sitafuti utajiri mimi.
Mimi sitafuti utajiri.
Mimi ni tajiri.
Mimi ni tajiri.
Ninayefanya biashara.
Ninayefanya biashara.
Ili itokezee kuwa kama Mungu alivyoniweka.
Ili itokezee kuwa kama Mungu alivyoiweka. Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hatukuwa hivi tulivyo. Kina
yes.
Petro walikuwa ni wavuvi wa samaki. Wavuvi wana maisha yao. Ni watu wa matusi, ni watu wa maisha magumu yasiyofaa. Wavuvi, Yesu anakutana na wao anambia hivi, "Follow me and I will make you." He is in the business of making people, making. Trust him tonight. Amua kuanzia usiku leo kwenye Pasaka hii, msimu huu wa Pasaka hii. Nisikilize. Season is not, people are not made for season, but season are made there for people.
Yes.
Msimu huu wa Pasaka sisi hatuja utengeneza, ila wenyewe upo ili tuamue tunataka kuwa nani kwenye msimu huu.
Amen.
Kuna mtu anaondoka kwenye umaskini usiku huu.
Amen.
Kuna mtu anakuwa anafanywa kuwa.
Yes.
Anafanywa kuwa kiongozi.
Amen.
Anafanywa kuwa mtu wa maana.
Amen.
Anafanywa kuwa faida ya taifa.
Amen.
Anafanywa kuwa faida ya familia yake.
Amen.
Sema mimi nimefanywa kuwa faida.
Mimi nimefanywa kuwa faida.
Kwa sababu ya neema.
Kwa sababu ya neema.
Somebody shout hallelujah.
Hallelujah.
Oh.
Yes.
When you know you are rich man, you wonder. You won't worry about money. You see, hakuna mwenye sala nzuri ya kumpeleka mbinguni. Wote tunaenda mbinguni kwa imani kwa njia ya Yesu Kristo. Hakuna mtu mwenye sala nzuri ya kumwambia baba, ukitaka kwenda mbinguni fuatisha sala hii. Baba, nimekuja kwako kwa jina la Yesu. Hili jina ni jina lipitalo majina yote. Baba, yes. Sizama sasa, wakati huu ndiposa yumkini kwamba angali aliko. Hakuna sala nzuri inayompeleka mtu mbinguni. Sala pekee inayompeleka mtu mbinguni ni imani yake ndani ya Yesu Kristo. Yesu anasema hakuna mtu yoyote awezaye kumuona baba isipokuwa kwa njia ya mimi. There is no better way to go to heaven. Oh, the way is Jesus. He is, the Bible says, he is true and he is the way. Sijajua jioni hii kama kuna mtu anapokea kitu hapa cha Pasaka.
Amen.
Pasaka hii imekujiaje mtumishi? Imekujia vizuri?
Yes.
Imekujia vizuri?
Yes.
Mimi nimekupa siri ya kuwa tajiri mtumishi wa Mungu.
Amen.
Si kwa sababu yetu unapambana. Nafikiri kwa nini watu wanatuchukia? Nafikiri kwa nini watu wanakatukasirikia? Hatufanani na effort zao wanazowekeza wao. Wao kuna effort wanawekeza, alafu matokeo hawayaoni, ila sisi inaonekana kama tunafanya masiara, kama hatuko serious na wokovu. Lakini ndio hawa sasa wewe. Neema imetuchagua sisi sasa. Hallelujah. Osana. No sisi. Sisi ambao Biblia inasema tukifika mbinguni tutarukaruka kama ndama. Hallelujah. Anasema wanaotakiwa kupokea wokovu, wanaofalme wa Mungu, wapokee kama watoto wachanga. Watu mnaojifanya mko serious na maisha hampati. Wenye neema yao wakigusa tupacha wao. Kataa hao. Grace. Petro hakuwa amejiandaa miujiza yote iliyoandikwa kwenye Biblia. Hakuna mtu alijia kama leo. Petro hamna mahali palipoandikwa. Petro akasema hivi: Baba, ninaomba ninapokwenda kuingia kwenye ile nchi, achilia mafuta yako ya kivuli Bwana. Nina anoint kivuli changu. Na ndio maana hayo matokeo watumishi hatuyaoni. Unajua mimi kwenye wokovu niko long time kitambo, ni vile tu wamenijua juzi. Kuna maombi tulikuwa tunaomba wakati tuko Ukwata Kasfeta kule. Mnaenda mission huko vijijini kuhubiri injili. Ikwala mingi. Nasema baba katika jina la Yesu. Unatamani sasa upate upako wa Petro wa kivuli chako kiponye nini? Wagonjwa. Unasema baba, ni anoint mimi pamoja na kivuli changu e Bwana. Nikipita pale kivuli changu, kipepesue wagonjwa. Kivuli sasa unajaribisha kuweka wagonjwa kwenye kivuli chako na wewe wapone kama Petro. Unamwambia simama umepona. Mgonjwa anamwambia bado naumwa hapa. Naanza kusema Petro alifanyaje? You know why many people don't believe in miracles? Because they have never performed them. Ndio maana wanaona unafanya miujiza kiraisi. Wanaona ni maajabu. Amekuja juzi dada mmoja pale kanisani, nafikiri umeona waliokuwepo Jumapili. She just came in na mguu wake unachechemelea na gongo lake. Nikamwambia, "Tukuomba sisi." Nikamwambia, "Naomba gongo lako, weka gongo lako juu." Haya, anza kutembea. Ish. Just like that. When the grace is available, inakufanya kuwa healer. Yes. Inakufanya kuwa a waymaker. Inakufanya kuwa a life giver.
Yes.
Inakufanya kuwa a money bringer. You know what I'm saying?
Amen.
Say I have grace for money. When I'm appearing money, ayo, sema wewe.
I have grace for money.
Yeah. I have grace for wealth. Wakati wao wana nyota na wanatanganya nyota kwa waganga wa kienyeji. We have grace. Aliye na neema tu. Ndio maana unasikia watu wanatukumbusha sasa hivi, ah, hiyo neema ya Mungu, nyenyekea. Nyenyekea ni neema ya Mungu, sio wewe. Unasikia wapendwa wanajifanya wanataka kuonyesha unyenyekevu. Mnaomba hivi, ah, sasa umefanya vizuri. Sasa sio mimi. Neema ya Mungu, neema ya Mungu. Unamuelewa maana ya neema? Haelewi. Most people really don't understand. Ndio maana Paulo anasema hivi, nanyi mnaijua. Kwa hiyo neema uliyoijua ndio neema inaweza kukufaidia. Neema ambayo hujaijua haiwezi kukutoa. You need to understand the grace that you are talking about. Anasema nanyi mmeijua neema. Sema siwezi kuwa maskini tena. Tena.
Siwezi kuwa maskini tena.
Imetoka hiyo, siwezi kuwa maskini tena.
Imetoka hiyo, siwezi kuwa maskini tena.
2024 Easter, 2025 Easter Conference.
Yes.
Imebadilisha maisha yangu. Niliyekuwa maskini ghafla.
Maskini ghafla. Nimekuwa tajiri.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Wangapi wanafahamu habari ya Daudi? Wangapi wanafahamu Daudi wa kwenye Biblia? Sio Daudi kajoka wa mashani mwenu kule mtaani kwenu. Nazungumzia Daudi Yese. Wangapi wanamfahamu? Do you remember the story of the guy?
Yes.
The prophet is going home. Kwao. Nabii Samuel anakwenda nyumbani kwao. Na alipofika Nabii Samuel anamwambia babake Daudi, in the matter of fact, God told the prophet, nenda kwenye nyumba ya Yese, maana pale nimejipatia mfalme. Lakini Yese nyumbani kwake akihesabu watoto wake, hamna hata mmoja anaanza na jina la king. Yese anaamka asubuhi anagawa majukumu kwa watoto wake. Mmoja ya jukumu alompa Daudi mchunga kondoo. Kwa jukumu la kuchunga kondoo la upo lini na nani? Daudi baba, Daudi ndio anasema kuchunga. Yese anajua nyumbani ana vijana, mmoja mwanajeshi, mwingine hivi, mwingine hivi, ila haka kamwisho kanachungaga kondoo. Baba yako ajui wewe ni nani?
Yes.
Mama yako ajui wewe ni nani?
Yes.
Neema ikishuka inakutambulisha wewe ni nani.
Amen.
Neema ina tabia ya kufukunyua siri.
Yes.
Kuna kitu ambacho Mungu amekuita na kukufanya.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Somebody shout hallelujah.
Hallelujah.
Neema ina tabia ya kukutambulisha. Classmate wako anaweza wasijue wewe ni nani.
Yes.
Schoolmate wako anaweza wasijue wewe ni nani. Wana familia wenzako naweza wasijue ni nani.
Yes.
Wait until the grace of God reveal to you.
Yes.
Na neema hiyo iko wakati huu katika jina la Yesu.
Amen.
Easter is to celebrate the grace of God.
Amen.
Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila muaminie asipotee bali awe vile Mungu anavyotaka.
Yes.
Awe uzima wa milele.
Yes.
Awe tajiri mjini.
Amen.
Awe na biashara yake.
Amen.
Ongeza hapo unachokitaka bali awe na Hallelujah.
Amen.
All right. Let me give you my version. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na Yohana revelation yake ilishia bali awe na uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu according to John 17. Na uzima wa milele ndio huu wakujue wewe uliye Mungu wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Ayubu 22:21 anasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Hey, ndipo mema, ndipo hela, ndipo
yes.
Kazi,
yes.
Ndipo biashara,
yes.
Ndipo mema. Kwa hiyo aliyemjua Mungu anayo mema.
Amen.
Kwa anaposema uzima wa milele ni kumjua yeye. Kama uzima wa milele ni kumjua yeye na kumjua wewe yeye ni kuyapata mema. Na kuyapata mema, moja ya mema ni afya njema.
Yes.
Moja ya mema ni kazi njema.
Yes.
Moja ya mema ni biashara njema.
Yes.
Kwenye listi ya mema utajiri pia upo.
Yes.
Kwenye listi ya mema gari nzuri pia ipo.
Yes.
Kwenye listi ya mema nyumba pembeni ya beach pia ipo.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
Listen to me my brothers and sisters. It may be very hard to understand kwa mtu aliyezoea kuhukumiwa. Kwa sababu haelewi. Yesu amekuja kufanya. Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila muaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Uzima wa milele ni nini? Anasema na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe uliye Mungu wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma. Okay, tukimjua yeye tunapata nini? Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yanapokujilia. Haya, nitajie mema ni yapi? Hela. Mema ni yapi? Afya. Mema ni yapi? Tutoto. Mema ni yapi? Ka baby boy. Mema ni yapi? Ka bwanaume. Mema ni yapi? Ka mwanamke. Mema ni yapi? Nyumba. Mema ni yapi? Magari. Mema ni yapi? Chakula. Mema ni yapi? Hallelujah.
Amen.
Sasa I wish ningekuwa na ile body yangu nikuwekee kalini ya equation kingine. Kama mema equals to kumjua Mungu, na kumjua Mungu equals to uzima wa milele, na uzima wa milele equals to kumpokea, kumwamini, then in a sum total kumpokea na kumwamini kunaleta nini? Mema.
Mema.
Now you know when he said, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila muamini asipotee bali awe na afya njema. Kwa sababu wote waliomwamini, Biblia inasema wote waliomwamini aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Watoto wa Mungu unawajua? Watoto wa Mungu unawajua? Kama alivyo baba yao ndivyo alivyo wao. Biblia inasema as he is so are we now on this earth. Baba yao sio mbaomba, wao always kwa mbaomba. Baba yao haugui. Sijawahi kusikia siku moja hii ni ambulance, ukiona hivyo ujue Yesu amelazwa. No, hiko na hapa nataka kusema katika jina la Yesu Kristo. Kama una ugonjwa wote ndani ya mwili wako umeondolewa. Yesu alikuja ili uwe mzima.
Yes.
Nasema Yesu alikuja ili uwe mzima.
Yes.
Nasema Yesu alikuja ili uwe mzima.
Yes.
Receive your healing now.
I receive.
Pokea afya yako sasa.
Lapokea.
Pokea mauzima wako sasa.
Lapokea.
Pokea uponyaji wako sasa.
Lapokea.
Pokea breakthrough yako sasa.
Lapokea.
Kilichofunga kwa muda mrefu kikuachie sasa.
Amen.
Malango aliyokufunga fungia muda mrefu yafunguke sasa.
Amen.
Chochote cha kwako alichoshika nasema wanaachia.
Amen.
To help you understand.
Yes.
To help you understand. Let me tell you this a little bit. Kama Yesu kusudi la kuja kwake ilikuwa ni kufa msalabani. Why did he indeed die just the first day? Kwa nini siku zote alikuwa anapunyuka punyuka? Alafu anaiandaa saa maalumu ya yeye kufa. Jamaa aliishi miaka 33. Miaka 30 alipofikisha, akajazwa Roho Mtakatifu. Alipojazwa Roho Mtakatifu, akaingia kitaa. Anasema kwa kupitia nabii Isaya, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenituma. So hili ni wapi watu uzima wa milele? No. Anasema ili kuwahubiria maskini
habari njema.
I thought kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee ili kila muamini asipotee bali awe na uzima milele. So Yesu aliposema Roho Bwana yu juu yangu kwa maana amenipaka mafuta ili kuwahubiria maskini, nilijua atasema ili kuwapa uzima wa milele. No. Is it a confusion? Is this a confusion? It cannot be confusion. Rather, it is helping you to understand.
Yeah.
Uzima wa milele yupi. Kama anasema hivi, maneno haya leo hii yametimia. Kwamba mimi nimekuja ili kuwahubiria maskini habari njema, ili kuwafungua waliofungwa, ili kuwafanya kuweka huru waliosetwa, ili kuwafanya vipofu kuona. Kwa hiyo uzima wa milele ni nini? Matajiri kuhubiriwa uzima wa milele?
Yes.
Maana yake nini? Matajiri kuhubiriwa injili. Uzima wa milele ni nini? Vipofu kuona. Uzima wa milele ni nini?
Waliofungwa
kufunguliwa kwao.
Yes.
Uzima wa milele ni nini? Kuwaweka huru waliosetwa.
Yes.
And to prove that, Yesu hakufa siku ile ile aliyojazwa Roho Mtakatifu. He lived later 3 years baada ya kujazwa Roho Mtakatifu. Do you think why? To show the model that this is what I came to live for.
Yes.
Akienda mahali tunaimba kwenye pambio zetu, Kila alipopita Yesu alitenda mema. Alipomkuta mjane aliyebakiwa na mtoto mmoja, mpaka anaitwa mjane maana yake mume wake amekufa, amebaki yeye na mwanae mmoja amefariki. Biblia inasema alipokutana naye Yesu akamwonea huruma. Alipomwonea huruma, Yesu akamwamsha yule kijana, akamwambia kijana amka. Alafu akamkabidhi kijana kwa mama yake. Maana yake ni Yesu akuta vya kwako vimekufa. Sababu ya yeye kuja ni kufufua vya kwako vilivyokufa.
Yes.
Hauruhusiwi kutoka kwenye ibada hii na kuja kesho na vilivyokufa.
Amen.
Biashara yako ikainuke tena.
Amen.
Kazi yako ikainuke tena.
Amen.
Ndoa yako ikainuke tena.
Amen.
Mahusiano yako yakainuke tena.
Amen.
Vya kwako vikawe hai tena.
Amen.
If you believe, can I hear loud as amen?
Amen.
What is the meaning of this man to come on earth? Anatuonyesha modo. Lazima hivyo angekufa siku ile ile aliyopakwa mafuta. Lakini anatuonyesha kwa kuishi kwake siku tatu. Anakutana na mama mmoja aliyekaa kwenye msiba wa kutokwa na damu miaka 12. The Bible says yule mama akasema moyoni mwake, nitakwenda. Alijipimia mwanangu. Kwa Yesu usisubiri akwambie mchungaji.
Yes.
Kwa Yesu jipimie. Unataka kuwa mzima paka wapi? Unataka kuwa tajiri paka wapi? Yule mama akasema nitakwenda, nitashika pindo la vazi lake. Sihitaji kushika mkono wake. Nimejipimia, nitashika pindo tu. Linanitosha. Anasema na msiba wake ukakomea pale pale.
Yes.
That's the uzima wa milele. That's the reason for him to come. Na alipoondoka akatuachia sisi huduma hiyo hiyo.
Yes.
Akasema hivi, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watanena kwa lugha mpya, watashika vya kuficha havitazuru, wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. So I refuse to be sick.
Yes.
I refuse to be poor.
I refuse to lose anything.
Hallelujah.
Amen.
When you don't know why he came, you will not understand the beauty of salvation. Msimu huu ni msimu wa Pasaka. Kitabu cha Kutoka sura ya 12.
Yes.
Anasema Pasaka itasherekewa kama amri ya milele. Sio kitu cha mara moja.
Yes.
Ni kitu cha amri ya milele. Na kila aliye uzao wa Kiyahudi, iwe ni kwa imani au kwa haki, iwe ni kwa imani, iwe ni by birth or by being born again, yeyote aliye mzao wa Kiyahudi, according to the Bible, huyo mzao wa Kiyahudi anatakiwa kuisherekea Pasaka. Anasema huu ndio utakuwa mwanzo wa miezi kwenu.
Yes.
Maana yake ni miezi haijaanza kama bado mmefungwa.
Yes.
Miaka yako haijaanza kama bado unapitia vipindi vigumu.
Yes.
Haujaanza kuishi. Kuna watu wengi hamjaanza kuishi. Ndio maana yeye akasema hivi, nalikuja ili wawe na uzima. I came so that they may have life and have it more abundantly. Tonight my brothers and sisters.
Rema.
Nimekuletea uzima uanze kuishi.
Rema.
Anza kuishi dada yangu, mateso yanatosha.
Yes.
Anza kuishi kaka yangu, mateso yanatosha.
Yes.
Chochote kilichokuwa kinakuondolea hali ya kuishi, kwa jina la Yesu ninakiondoa chenyewe.
Amen.
Anza kuishi kuanzia leo hii kwa jina la Yesu.
Amen.
Receive freedom.
I receive.
Leo maana wengine mjini, watu wa Mungu, tuna raha. Leo maana wengine mjini hatuna mashaka. Leo maana wengine mjini amani imejaa tele. Leo maana wengine mjini hatuna wasiwasi. Leo maana wengine mjini hatuogopi nini kitatokea kesho. Kwa sababu ndani yetu yuko Yesu aliyesema kwa jina langu mtaishi. Mtaishi. I came so that you may have life and life more abundantly. Come on, it gotta show. If you really have life, it gotta show. It gotta show. It got to show. Show us how it means to live. Come on. Come on, this is the reason why I'm saying I can never be poor. I will never go down. You can never take my name away from this city. You can never take my name away from this country. You can never make me disappear. You make me disappear, Jesus, make me appear.
Yeah.
Sisi ndio wale ambao huwezi kutupoteza. Huwezi. Huwezi. Do anything you can. The minute you do it, walijaribu kumpoteza master. Jina lake anaitwa Yesu. Wakamficha ndani ya kaburi. Ghafla, baada ya siku tatu, mwamba huyu hapa.
Yes.
Ndio kile ninakwambia tukipoteaga labda siku tatu tu. Ya tatu tunatokea huko tulikotoka. Wenye nguvu kuliko hapo kwanza. Unstoppable.
Unstoppable.
Piga piga kifua chako sema I am unstoppable.
I am unstoppable.
Nothing is powerful to stop me.
Nothing powerful.
Hakuna uchawi wa kuniondoa kwenye mji. Hakuna uchawi wa kuharibu biashara yangu. Hakuna uchawi wa kuharibu kazi yangu. Say loud, I am unstoppable.
I am unstoppable.
Nchi imewekwa kwa ajili yangu.
Nchi imewekwa kwa ajili yangu.
The land is wider for me.
The land is wider for me.
I'll prosper in this land.
I'll prosper in this land.
I'll be blessed in this land.
I'll be blessed in this land.
I'll be successful in this land.
I'll be successful in this land.
In the name of Jesus.
In the name of Jesus.
I'm taking over in this land.
I'm taking over in this land.
My name will be honored in this land.
My name will be honored in this land. Yes.
Say loud again, I'm unstoppable.
I am unstoppable.
Musa anaambiwa na Mungu, amri hii kwenu itakuwa ni amri ya milele. Pasaka kwenu itakuwa ni amri ya milele. Kwa nini? Kwa sababu alichinjwa kondoo. Mungu akamwambia Musa, bado pigo moja nimebakisha kwa hao haya Wayahudi wa Misri waliowashika. Akamwambia kila mwanamume wa Israeli atachinja kondoo wake, na kisha chinja huyo kondoo, damu ya huyo kondoo mtaipaka kwenye miimo ya milango. Na maana nimevaa t-shirt yangu imeandikwa bought by his blood.
Yes.
Hasa mtaipaka kwenye miimo ya milango. Mkishaipaka hiyo damu kwenye miimo ya milango yenu, anasema hivi, atapita malaika wa uharibifu akiona hiyo damu. Kumbe kinachoharibu watu, kinachoharibu watu sio uhaba wa fedha kwenye nchi. Kinachoharibu watu, there is a spirit in the land that destroys men. Kwa nini nchi ile ile kuna watu wanakula na nchi hiyo hiyo kuna watu wanateseka? There is a spirit in the land. If it decides to destroy families, it destroys. Lazima mtu mwenye hekima na akili, hii nitawafundisha kesho. You must know how to tame the spirit of the land. You must know how to break the spirit of the land.
Yes.
Kule kwa Daniel nyakati zake, alikuwa anaitwa Prince of Persia, mkuu wa Wajemi. Kuna wakuu wa anga. Ndio hao mnawaita nyinyi wakuu wa anga. Ni spirit zinaamua nyinyi mnawazaje. Zinaamua watu wa nchi hiyo wanafikiriaje. Ndio maana mtu yoyote aliye na neema ya Mungu anachomolewa hapo.
Yes.
Anawaza tofauti na wengine. Anaona vitu tofauti na wengine.
Amen.
Anafanya mambo tofauti na wengine. Na watu wa nchi ile wanamshangaa. Wanasema kawezaje huyu?
Yes.
Kawezaje huyu? Kawezaje huyu? Na wanakushangaa hasa kama wakuoni kwenye vikao vyao. Kama wakuoni kwenye kampani zao. Kama wakuoni kwenye ushirikina wao. They wonder, where did he get the secret to penya here? No, the secret is the man who came not from this earth. He came from above. The Bible says who comes from above is above all. There is no witchcraft that can stop Jesus when he want to start his business.
Yes.
Hakuna uchawi wa kumsimamisha Yesu akianza kufanya ya kwake. Tuna neema kwa sababu anasema hivi, alipokuja Yesu kwa damu yake alitununua, according to Revelation. Anasema alitununua sisi kwa damu yake kutoka kwenye kila kabila, kutoka kwenye kila jamaa, kutoka kwenye kila lugha, kutoka kwenye kila taifa. Anasema alafu akatufanya kama kawaida, mchakato unaendelea, akatufanya.
Yes.
Ni swala la kutengenezwa tu, mtu wa Mungu. You are not just becoming. He makes you king and priest. Anasema akatufanya kuwa wafalme na makuhani, nasi tunatawala katika uso wa nchi. Sio mbinguni, katika uso wa nchi. Maana yake nini? Jesus has capacitated us to rule over the land.
Yes.
Ametupa uwezo ndani yetu wa kutawala kwenye uso wa nchi.
Amen.
So there is no way uchumi wa nchi hii ukayaweza maisha yangu. There
yes.
is no way ushirikina wa nchi hii ukaweza nchi wangu. Jaribu uone. Kila aliyeniloga yupo kwenye uso wa nchi. Kwa sababu sisi tuna uchawi mkubwa kuliko uchawi wao.
Yes.
Wao wakichinja kuku na mbuzi, sisi tuna damu ya mtu. Atuchinji leo. Na damu yetu sisi sio damu ya mtoto. Sio damu ya kichanga. Wala sio damu ya kijana. It's an ancient blood. Lizeze kuku. Yesu Kristo 2000 years ago he was slaughtered Biblia inasema mwanakondoo wa Mungu aliyechinjwa aichukuaye dhambi ya ulimwengu. For those who don't know, dhambi sio makosa. Dhambi ni missing the mark. Dhambi maana yake ni kupungukiwa. Dhambi maana yake ni kuwa ni kulive shorter the standard. Kwa anaposema alichukua dhambi, maana yake alichukua what makes you live shorter, what makes you miss the mark. So kama alikichukua, maana yake every time now from today you are not missing the mark. If you target to go there, you will arrive there. Yes. Kokote ulikolenga kufika na maono yako. Yes. I speak as a servant of the living God. Yes. You shall arrive.
Amen.
Unaona huyo jirani yako anavyoshangaa, anajifanya mstaarabu, you know, sister do, you know, brother man, you know, kuitikia amina, no. Ndio tunavyoachaga hivyo. No. Ndio tunavyopigaga gepu hivyo. Ndio tunavyoacha, ndio magepu kanisani yanatokeaga hivyo.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Is somebody understand what I'm saying? Kama alichukua dhambi yako, maana alichukua kile kinachokufanya unakosea kila saa. Alichukua kile kinachokufanya you are missing, you are not arriving where you are supposed to arrive. Listen to me. Biblia inasema alikuja kukitafuta kile kilichopotea. Cha kwanza nafsi yako, cha pili hela yako.
Yes.
If you believe that, can I hear loud as amen?
Amen.
Sema alikuja kutafuta kilichopotea.
Alikuja kutafuta kilichopotea.
Sema kwa sababu hiyo.
Kwa sababu
hiyo. Biashara yangu imepatikana.
Biashara yangu.
Wateja wangu wamepatikana.
Wateja wangu wamepatikana.
Kama alikuja kutafuta kilichopotea.
Kama alikuja kutafuta kilichopotea.
Nafsi yangu ishapatikana.
Nafsi yangu ishapatikana.
Na bado kwenye maisha yangu hajaondoka.
Na bado kwenye maisha yangu hajaondoka.
Kama hajaondoka.
Kama hajaondoka.
Anabaki anafanya nini?
Amebaki anafanya.
Na yeye anatafutaga vivyo potea.
Na yeye anatafutaga vivyo.
Mimi nishapatikana.
Mimi nishapatikana.
Tayari niko kwa Yesu.
Tayari niko.
Kabaki anafanya nini?
Mabara.
Kama bado yuko ndani yangu, afya yangu iliyopotea imerudi. Wateja wangu waliopotea wamerudi. Kazi yangu iliyopotea imerudi. Ndoa yangu iliyopotea imerudi. Position yangu iliyopotea imerudi.
Yes.
Kuna mtu furaha yake imerejeshwa.
Amen.
Kuna mtu kazi yake imerejeshwa.
Amen.
Season hii ya Pasaka, get ready, get ready, get ready.
Yes.
Leo ndio tumeanza, kesho kitalinima.
Amen.
Everything you lost is coming back.
Amen.
It is coming back.
Amen.
It is coming back.
Amen.
Your joy is coming back.
Amen.
Your marriage is coming back.
Amen.
Jesus has power.
Yes.
To restore back your health.
Yes.
To restore back your career.
Yes.
Somebody shout hallelujah.
Hallelujah.
Wataonewa wengine, sio sisi. Sisi ni waamini tunaojielewa.
Yes.
Walokole tulioelewa.
Yes.
Oh, anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Hiyo sio portion yetu, maarifa tumeyapata.
Yes.
Ah, kwa neema yake alitufanya kuwa matajiri.
Yes.
Sio kwamba tukapambania utajiri.
Yes.
Nikiamka asubuhi naenda kazini kwangu. Siendi kwenye biashara yangu kama naenda kutafuta.
Yes.
Ah, ni tajiri anaenda kutengeneza utajiri wake.
Amen.
Oh, hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
It is so good to know Jesus.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
Akaambia mtachinja damu ya Pasaka. Ile damu ya Pasaka mtaipaka kwenye miimo ya milango. I can't wait tomorrow. I will show you things, you guys.
Yes.
Mtaipaka hiyo damu kwenye miimo ya milango. Mkishaipaka hiyo damu kwenye miimo ya milango, anasema atapita malaika mharibifu, atapita juu yenu. Akishapita juu yenu, akiharibu nyumba za wengine, za kwenu zitakaa sawa. Maana yake nini? Haitakiwi wote muwe sawa. Wakati sisi tunapona, anayetafuta maisha yako ameharibiwa.
Amen.
Anayetafuta kukuloga kalogwa.
Amen.
Anayekuviziia kaviziwa.
Amen.
Anayekuharibu kaharibiwa.
Amen.
Be confident from today.
Yes.
You have to know this Jesus truly loves you.
Yes.
Na kwa upendo wake huyu Yesu. Biblia inasema hivi, amekuja kukitafuta kilichopotea.
Yes.
Hakuna mtu akuyaficha maisha yako.
Yes.
Kama alichukua nguo zako akaficha ili wapate jina lako. Naomba nikwambie, nguo zako waachie, maisha yako umebaki nayo.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Kuna mtu alianza kupoteza wateja wake, wamerejea.
Amen.
Uchawi umeharibiwa. uchawi umeharibiwa, nguvu za giza zimeharibiwa. Hakuna wakukufanya upepee mjini, hakuna wakukufanya upauke kwenye mji huu. Utang'aa mbele yao, hawataamini watakachoona. Neema ya Bwana imekujilia, naye amekufanya kuwa mtu wa maana. Kwa neema yake tuko hivi tulivyo. Paulo anasema kwa neema yake tuko hivi tulivyo. Tuliokuwa wauaji sasa ni wahubiri. Tuliokuwa walevi sasa hizi tunaitikia haleluya kanisani. Tuliokuwa vibaka ni watu wa kueleweka. Kwa sababu hiyo waliokuwa maskini wamekuwa matajiri. Waliokuwa wagonjwa wamepata uzima. Waliokuwa watumwa wamekuwa huru. Haleluya. This is what the work of Calvary. Hiki ndicho alichokifanya Yesu Kristo. Anasema kwenye kitabu cha Kutoka, damu ile ilipakwa. Ilipopakwa, Mungu akamwambia hivi, mtatoka usiku ule. Mtatoka. Na alisema hivi, mkitoka nitawapa upendeleo. Upendeleo amwendi kuomba.
Yes.
Kama kweli wokovu. Hey, 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 listen to this. Kama kweli wokovu unafanana kwa ishara na kilichotokea Misri miaka iliyopita. Listen to me my brothers and sisters. Wokovu hauambatani na huzuni. Biblia inasema mtatoka kwa furaha. Moja. Namba mbili, anasema hivi, mtapata upendeleo.
Yes.
Ni marufuku kuwa mlokole usiye na favor.
Yes.
Wanakukataaje? Wanakukataaje? Kuanzia leo hii wanakukataaje? Receive favor in the name of Jesus.
I receive.
Nasema hata kama hawakupendi.
Yes.
Watakupokea huko hawakutaki.
Yes.
Watang'ata meno yao huko wanakusaidia.
Amen.
Watang'ata meno yao huko wanakufungulia milango.
Amen.
Receive favor.
I receive.
Ndio maana anasema ili kila amwaminie. Hii sio kwa kila mtu, ni kwa kila aminie. Wengine wanaweza kutuona kama ni vichaa tunaopiga kelele. Oya, ni vichaa tunaopiga kelele lakini tunaendesha gari inaweza kukutunza maisha yako yote.
Yes.
Ai! Unasikia anachosema? Wengine wanaweza kutuona kama machizi. Ndio maana nikaanza na je, unampenda? Maybe you didn't know why you should love him. I think by now you know why you should love him.
Yes.
This man worked the business out.
Yes.
He did all things for you. Hallelujah.
Amen.
Your job is to believe him. Na ni rahisi kumwamini kama utampenda.
Yes.
Ukielewa upendo wake, kwa nini alikuja? Wengi hawaelewi Yesu, hawaelewi kwa nini Yesu amekuja. Watu wa Mungu, Yesu amekuja. Anasema hivi, mwizi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu afasi hivi, bali mimi nalikuja. Yohana 10:10.
Yes.
Mwizi haji, magonjwa alikuja akaiba afya yako.
Yes.
Yakakuachia ulemavu, yakakuachia huzuni. Mwizi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Thank God. Mwizi anaanzaga. Thank God. Can I surprise you? Mwizi mwenyewe kaja gereza kwa sababu hapo mwanzo Mungu. Kwa hata wakati mwizi anakuja Mungu alisema nenda. Mwizi akwenda kwa Ayubu mpaka Mungu aliposema nenda. Kwa hiyo ukiona chochote kimekuja kwenye maisha yako Mungu amekiruhusu. Na unajua kwa nini amekiruhusu? Kwa sababu anaweza ku reverse anything.
Wema.
Nikwambie story moja. Mwae kuona mama mwanao anakuambia hivi, mama nahitaji hela kiasi fulani. Alafu najua kabisa kabatini nimeweka 5,556. Unaambia hivi, nenda pale kabatini kachukue hela unayoona inakutosha. Unajua kabisa kama ziko 5,556 ni 5,030, si ndio? Hawezi kuchukua 4,040. Kwa sababu najua kwenye kabati iko 5,030 tu. Maana yake nini? Mungu akimruhusu shetani kwenye maisha yako, anajua kabisa kuna mahali afiki.
Yes.
Alipomruhusu shetani aende kwa Ayubu, according to the book of Job, Mungu akamwambia shetani, gusa yote aliyokuwa nayo isipokuwa roho yake. Kumbe shetani anaweza kuwekea limit. Kumbe anaweza kaambiwa ishia hapa. Sasa leo hii hagusi chochote.
Yes.
Tunamwambia ishia hapo nje.
Amen.
ishia kwa majirani zetu.
Amen.
Ishia kwa watu wengine.
Amen.
Ishia kwa watu chukiao.
Amen.
Devil is limited in your life.
Amen.
Devil is limited in your life.
Amen.
He can never cross the line of the blood.
Amen.
Ah! Ah! This is what you need to know, my brothers and sisters.
Yes.
This is what you need to know, my brothers and sisters. Devil can be limited.
Yes.
Ndio maana hata wakati mharibifu anakuja kuwaua wazaliwa wa kwanza wa Misri, God knew. Mungu alijua ili asiingie kwa Waisraeli afanyeje.
Yes.
Aliwaambia atakufanya. Kwa hiyo Mungu anajua wakati watu wengine wanapitia vipindi vigumu kwenye uso wa nchi. Mungu anajua watoto wake wafanyeje.
Amen.
Watoto wake wapiteje.
Yes.
Watoto wake waingie wapi watokee wapi.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
Say loud, I can never be poor again.
I can never be poor again.
Hey. But there are some of us who dance what we know. Biblia inasema Miriam na wana wa Israel walipoona bahari iliyokuwa mbele yao imegawanyika true to his word. Now kama Mungu ni mwaminifu kwa neno lake, what does his word say? Kwa maana mmeijua neema yake, alikuwa maskini ingawa alikuwa tajiri, ili sisi tuwe. It's not the question of how much I have. It's the question of what he has made me to become. What he has made me to become. Mwai kuwasikia watu wakisema Mungu akisema ndio hakuna wa kupinga. If he has said you are rich, regardless of where you are born, Tanzania is not an issue. The economy of the country is not an issue. Wherever you are, God will make you become what he has said. Hallelujah. Mwambie nako anaweza kukufanya kila hicho kisema. Na amesema kwenye neno lake. Ingawa alikuwa tajiri, akawa maskini kwa ajili yetu. Ni kwa ajili yangu, sema ni kwa ajili yangu. Sema ni kwa ajili yangu. Ili mimi niwe. Hallelujah. Hallelujah. You know, I didn't break it down how it works. I didn't break it down how it works. Amesema alikuwa maskini. Ingawa alikuwa tajiri. Ila akawa maskini kwa ajili yenu. Hapa sasa hivi. Ili kwa umaskini wake. At the expense of his poverty. Le clavade is valid. At the expense of his poverty. At the expense of his poverty.
Yes.
Anasema hili sisi tuwe matajiri. Hili sisi tuwe matajiri. Waefeso anasema hivi, aliviunganisha vitu vyote katika yeye. Okay, utajiri wake uko wapi? Kama alikuwa tajiri, kauweka wapi? Remember, he is the word. He is the word. Anasema hivi, vyote vilifanyika kwa yeye. Kwa neno lake. So the word became poor. Though the word can do anything. Oh my God. So it is the word. It is the word. Which, please listen to this. It is the word which is the treasurer. Neno ndiyo hazina ya utajiri wake wote. Because by his word, he made everything. So if I had to find my riches, where will I get it? In his word. And what does he say from his word? I am rich. I am well. I cannot be poor. By his word, he says, let there be. And it became. So I can say, let there be customers.
Yes.
Let there be life in this business. Let there be life in this career. By his word. His word says, nitakufunulia hazina zilizofichwa gizani. So I can wake up in the morning and say, kuanzia leo hii, hazina za gizani naziona. Zinaonekana. Kumbuka, alikuja kuwafanya vipofu kuona. Zaka. Zakayo mtu alikuwa mtoza ushuru, ambaye alikuwa na zamani, hana hela ya kutosha anachukua na za wengine, anachukua za na wengine. The moment wokovu umeingia nyumbani kwake, anasema I'm rich enough I can give people 4 times. Now he feels like he's contented. No more depression. Pressure ya maisha imeondoka. Ndio maana anasema kwenye neno lake, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao. Wasumbuke wao, sio wewe. Nasema hivi, wasumbuke wao, sio wewe.
Amen.
Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jifunzeni kwangu, maana mzigo wangu na nira yangu ni laini. Alafu anasemaje? Nanyi mtapata raha nafsini mwenu. The joy will overflow in your life. Chochote kilichokuwa kinakuondolea raha kuanzia leo, unakitua hapa kwa jina la Yesu.
Amen.
Kinakuachia hapa kwa jina la Yesu.
Amen.
Say, I recover back my joy.
I recover back my
health.
I recover back my
health. I recover back my wealth.
I recover back my wealth.
Anything I lost, I recover.
Everything I lost, I recover.
I recover my glory.
I recover my glory.
If you believe that, can I hear loud as amen?
Amen.
Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila muamini asipotee bali awe na biashara inayoeleweka.
Yes.
Bali awe na afya njema.
Yes.
Bali awe na kazi. Bali yes. Awe. Listen to this. Alichinjwa kondoo. Hii damu yake ikapako kwenye miimo ya milango. Damu ilipopako kwenye miimo ya milango, listen to what happened. The Bible says,
yes.
Usiku ule kilichowafanya wengine wasitoke kwenye nyumba zao. Why? Kwa sababu wana misiba. Hicho hicho kikawafanya wao watoke. Wenzao wamejifungia ndani na misiba. Wao wanatoka. Why? Because there is blood. Pasaka hii tunasherehekea damu ya Yesu iliyomwagwa msalabani.
Yes.
Kwa sababu ya hiyo damu, yale ambayo wenzetu wanaona haya kutoka mtaani, sisi leo hii niko hapa kukuambia.
Yes.
Chochote kilicho kunakufanya kinakuogopesha, unaona aibu.
Yes.
Noma nikupe taarifa, aibu yako imeondolewa.
Amen.
Go free for free.
Amen.
I say go home free for free.
Amen.
The blood was shed. Baada ya blood, when the blood was shed.
Yes.
Damu ilipomwagwa ikawekwa kwenye mimo ya milango.
Yes.
Malaika mharibifu alipokuja anataka kuiangalia namna hii.
Yes.
Anashindwa kuingia. The blood is the resistor. Damu ya Yesu kuanzia leo itazuia magonjwa nje mbali na wewe.
Amen.
Listen to my declaration, it will set you free. Kuanzia leo hii damu ya Yesu iko kwenye familia yako.
Amen.
Kwenye nyumba yako.
Amen.
Hasara yoyote iliyokuwa inakuja.
Yes.
Imezuiliwa nje kuanzia sasa.
Amen.
Imezuiliwa nje kuanzia sasa.
Amen.
Wengine wakienda kwa waganga wa kienyeji.
Yes.
Kwa ajili ya biashara zao.
Yes.
Wakichinja wanyama.
Yes.
Wakichinja watu.
Yes.
Wakichinja vitu.
Yes.
Sisi tunayo damu iliyomwagika kabla ya kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu.
Amen.
Kwa damu ile mabaya yataikuta biashara yako.
Amen.
Bad things will not come to your business.
Amen.
I decree and declare kuanzia sasa paka mwisho wa mwaka.
Yes.
Ikiwa mimi Mungu ameniita kwenye utumishi huu.
Yes.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Toa December.
Yes.
Toa December.
Yes.
You will never see in your life loss.
Amen.
I say no loss in your family.
Amen.
No loss in your family.
Amen.
Acha niseme Pasaka hii, kila ndugu yako, sikiliza, walipoweka ile damu kwenye miimo ya milango, haijalishi aliyekuwa na ndani ni mlevi au sio mlevi, damu ya Yesu inanena mema.
Yes.
Itamnenea mema hata kaka yako aliye mlevi.
Amen.
There is no loss in your family.
Amen.
This is the hope we have in him.
Yes.
Tuna uwezo hata kuokoa ndugu zetu.
Yes.
Kwa damu ya Yesu.
Amen.
Damu ya Yesu na ikae juu ya nyumba ya watoto wako.
Amen.
Ikae juu ya nyumba yako.
Amen.
Ikae juu ya watoto wa mama yako.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Hamtapoteza yoyote, ninatamka.
Amen.
Hakuna mauti kwenye nyumba yenu.
Amen.
Wakati watu wanatoana kafara kwenye mwaka huu wa uchaguzi.
Yes.
Yoyote atakaye kulenga kama kafara atakufa yeye.
Amen.
Nasema atakufa yeye.
Amen.
In the name of Jesus, we speak the blood of Jesus.
Amen.
Damu ya Yesu kwenye barabara za Tanzania.
Amen.
Yeyote aliyetega ushirikina ili kuwa mtu.
Yes.
Katika jina Yesu, shimo alilochimba ataingia yeye.
Amen.
Damu ya Yesu kwenye anga la Tanzania.
Amen.
Damu ya Yesu kwenye anga la East Africa.
Amen.
Damu ya Yesu kwenye anga la Tanzania.
Amen.
In the name of Jesus.
Amen.
In the name of Jesus.
Amen.
Kuanzia Mtwara paka Mwanza.
Yes.
The blood of Jesus.
Amen.
Kigoma paka Dar es Salaam.
Yes.
The blood of Jesus.
Amen.
The blood of Jesus.
Amen.
Yoyote atakayeinua kisu.
Yes.
Kwa ajili ya kunyonya damu ya mtu.
Yes.
Damu ya Yesu itanena hapo.
Amen.
Itanena hapo.
Amen.
Itanena hapo.
Amen.
Itanena hapo.
Amen.
Itanena wokovu.
Amen.
Itanena wokovu.
Amen.
Itanena wokovu.
Amen.
Itanena wokovu.
Amen.
Yes.
Damu ilipomwagwa. This is what happened.
Yes.
Biblia inasema wakatoka usiku ule.
Yes.
Na Mungu akawapa upendeleo.
Yes.
Mbele wa Misri.
Yes.
Hawakutoka na vikaragosi vyao. Hawakutoka na vishungi mbili vyao. Hawakutoka na vikaragosi vyao.
Yes.
No. Hawakutoka na vifurushi vyao. No. Biblia inasema Mungu aliwaambia waende mbele wa Misri wakatake chochote.
Yes.
Nisikilize mtu wa Mungu, baada ya kuokolewa ni kutaka.
Yes.
Unataka mpaka wapi? Unataka nini na nini? Baada ibada hii ya leo.
Yes.
Tunapoazimisha Pasaka hii.
Amen.
Kwenye msimu upi? Pasaka hii. Listen to me my brothers and sisters. Na ikufahamisha ya kuwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani haikukuweka tu huru, ilikutoa utumwani. Now you are free. Anything that was made you slave, you yes. are free.
Amen.
I set you free now.
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 Amen.
Eti Petro aliyekuwa zamani muoga, saizi anaambiwa mtakao wafungulia dhambi wamefunguliwa. Jesus is sending them by his name. Anasema go with my name. Yoyote mtakaye msamehe dhambi amesamehewa. Go with my name. Yoyote mtakaye mfungulia amefunguliwa. Anasema mtakalo funga duniani limefungwa. Mtakalo funga mbinguni limefungwa. What is that? Grace. Grace. Grace inamfanya mtu kuwa. I told you here about David. Huyu jamaa alikuwa ni mchunga kondoo tu nyumbani kwao. He was nobody.
Yes.
He wasn't the son of the next king. Daudi hakuwa mtoto wa mfalme. Hakustahili kuwa mfalme because he was supposed to be the king. Ni mtoto wa mfalme. That was supposed to be the next king. But this guy alikuwa tu mchunga kondoo kwenye nyumba ya baba yake. But God saw. For God so loved the world. Mungu alimpenda Daudi hata akamtoa Samueli ili kila Daudi atakachoamini asipotee, asiishie kuwa mchunga kondoo bali awe mfalme.
Yes.
This boy is just a shepherd boy. But God can declare him and say this is my king. Anamwambia Daudi, Samueli anamwambia Daudi, Mungu amekupaka mafuta uwe mfalme katika Israel. He is just a shepherd boy. He's just a shepherd boy. Ukimuuliza Daudi, what made you a king? What did you do to be a king? He said, just, okay. Imagine you are David. Alafu unaandika CV yako. Au unaandika biography yako. I was a shepherd boy. And then boom, I was a king. Tell us mchakato hapo katikati. Anasema, as far as I can remember, alikuja nabii nyumbani kwetu. Akasema aje? Akasema anataka mtu ampake mafuta kwenye nyumba ya babangu. Kaka zako walikuwa wapi? Walikuwa hapo. Why not them? Asema, I don't know why. See, unapotakiwa Mungu kukutajirisha, don't ask why my neighbor. Sikiliza, wa kwanza aliyekuwa na kwaga wa kwanza darasani kwenu usimtaje. Because when it comes grace, ikishakuwa grace, it doesn't look pass marks.
Yes.
When it is grace, pass mark doesn't matter. When it is grace, the background doesn't matter. How much you messed up in the past doesn't matter. How correct you are or how incorrect you are doesn't matter. Watu wa Mungu, naomba niwape taarifa. Daudi alitoka machungani akiwa hajaoga na mafuta yakakaa juu yake. Doesn't matter who knows umetubu za ngapi au hujatubu za ngapi. If he loved you, he loved you.
Yes.
Anasema kwa maana jinsi aliupenda ulimwengu hata kumtoa mwana wake wa pekee. Nani atakayeamini hata yeye akuwa anajua. Anasema ili kila atakayemwamini. He just gave. He gave us a deposit in advance. Kali barasha kata. Tunaamua sisi tunatumia mpaka wapi.
Yes.
He gave a deposit in advance. Say by his grace. Sema kwa neema yake.
Kwa neema yake.
Nimeokolewa.
Ninaokolewa.
Neema yake. Mmeijua. Alikuwa maskini ili kwa umaskini wake. Swala la kuwa tajiri mtumishi wa Mungu ni kuwa. Ni kuwa you become. You become. You become. How many of you are going home made rich? Baba, katika jina la Yesu. Asante kwa siku hii ya kwanza ambayo umetulisha neno lako na chakula chako. Damu yako ile ambayo tunaisherekea msimu huu wa Pasaka ikawafunike na ikawe kweli kwao. Itangulie mbele yao na kwenye barabara zao, kwenye njia zao katika jina la Yesu. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuinulie uso wake akupe amani.
Amen.
Bwana Mungu akuangazie nuru ya uso wake.
Amen.
Na kukufadhili.
Amen.
Wewe hautakuwa maskini kwa jina la Yesu.
Amen.
Nasema wewe hautakuwa maskini kwa jina la Yesu.
Amen.
Kwa maana mmeijua neema yake.
Yes.
Alikuwa maskini ingawa alikuwa tajiri ili kwa umaskini wake wewe uwe tajiri.
Amen.
Uwezo wa mwanadamu kuwa tajiri unawekwa juu yako.
Amen.
Utajiri si biashara unayoifanya. Utajiri si kazi unayofanya. Utajiri si mshahara unaopata. Utajiri ni kitu ambacho Mungu anamfanya mtu kuwa.
Yes.
Neno lake linasema yeye humdhili huyu na kumuinua huyu.
Yes.
Anasema yeye hutajirisha na yeye hufukarisha. Mungu anayetajirisha watu akakutajirishe.
Amen.
Mungu anayefukarisha watu akafukarisha adui zako.
Amen.
Mungu anayeinua watu akakuinue.
Amen.
Mungu anayeshusha watu ashushe wanaokuchukia.
Amen.
In the mighty name of Jesus.
Amen.
Go home safe tonight.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.